ngibona uyangichasa. Eh, bheka bathi ngama. Eh, mina ngicela mani na. Eh, hello mntwana uyaba. Eh, hello mntwana uyangichasa. Eh, bheka bathi ngama. Eh, mina ngicela mani na. Eh, hello mntwana uyaba. Wena vela ngisibhayi igama usno and futhi angikho slow asicela manama sicela manama sicela manama kulabo sisabasha asithi sicela manama sicela manama sicela manama kulabo sisabasha asithi sicela manama sicela manama sicela manama kulabo sisabasha asithi sicela manama sicela manama sicela manama kulabo sisabasha sure
ngicela manama mina ngikho